Bu etati yande hiɓɓi to Bagadaji e Madina Kura lamorgo Bamako to mali sappo ena yande woni Paris lamorgo Français.
Minati Diallo.
Be mawde kabaruji meden hande sappo e nay lewru dida buru hitande ujunaji didi e noga e nay woni Senegal horejo diplomatie horejo diplomatie dental leydi America Anthony Blinken Eric Macky Sall ardido Senegal hanken tinno wote horeyaku leydi ndi wada e wakkati kawranodo e on saha hala sariyawul jafotongol Ousmane Sonko anayilo de balde fufa landangal woni yalla gol sariyawul anabawi tabintinde keban jabu magol e kabaruji di to mali sotobe lumo mango Bamako piniri e sunare hande dun tiagal de chumu imi e bange goto lumo ngo e bange dabanani feiso tabi polisi be nyifobe chumu ngu ngari no yaviri dun hadali kakele kewde bonude e o fitina ko buri danni yankobe ujunere e temmede taton imibe e maji Tunisie ngam yade Europe keddima e de maji e de hitande ujunaji didi e nogay e tati ko dun holliti fedde Tunisie de walda e lamu daraninde alhali dannude teddube bismillah mon heedade Senegal puɗɗirtenna gila Macky Sall felisi dartinde wote horeyaku leydi ndi hewɓe noddi o teddinan wigalla sariya Senegal ɗum ana hollita mo waɗa suɓongoji ɗi e ñalande suɓanode de hanken e windande horejo diplomatie dental leydi America Anthony Blinken Eric Macky Sall tinno ɗe wote horeyaku leydi ndi waɗa e wakkati kawranoɗo o oreltal mi salminima
mi salmatima minati jal
Dali ana jokki baydade
tigi Anthony Blinken mawdo diplomatie dental leydi Amérique holliti kul hulimako e ko fati e national politique Senegal worini hande e biol mako o jokondiri e Macky Sall horejo Senegal e telephone ngal jokondiral Anthony Blinken noddi yo Macky Sall wad wotede e ko buri yawde e saha mo happano woni nyande noga si joy lewru ndudo hono sudu dosgal leydi ndi lelnirini e ko windande jagorgal kalfinengal jokkondiral hakkunde Amérique e leydi goɗɗe andini ina tawe hen kulol mawɗo diplomatie dental leydi Amérique hade Senegal ngakkude deƴre kono kadi hade leydi ndi ɓeydade e basal deƴre nder diwan hirnange Afrique siftinde dirtinde wote suɓgolle fullaamu ko pellital ɓiɓɓe leydi ndi fof kono wona pellital horejo leydi ndi goto tan ɗum woni ko holli hewɓe e arnoɓe yewtade woteji ɗi siftinde kadi gila Macky Sall fewji yewde wote ɗe ha saha goɗɗo dental leydi Amérique holliti metti mabɓe hen kono kadi ceerañi e noddude horede Senegal yo wat wote horeyaku leydi ndi mbat no haniri ni
o leltal syndicat golloɓe e société ji téléphone ana noddi kawrital hande hakkunde mabɓe e jandiyankoɓe e wi mabɓe immade de woni hollitinde mette mabɓe e taƴugol wakkati fufo internet e Senegal sabi ɓe kolliti on alhaali ana waddani gollal mabɓe ngal caɗele kewɗe yontere caggal dirtingol suɓongoji horeyaku leydi ndi haalaji kewɗi ana kaale alhaali sariyawol jafotongol Ousmane Sonko gol sariyawol ana hani hollitede alalbare hande e jonde jagorɓe yontere ɗum ana wawi latade sababu so Ousmane Sonko yalta kasu yalla gol sariyawol ana wawi latade na tabitinde Ibrahima An Diendi Yanke kertorɗo politique ana jabo ngal landal e fandu haala Ibrahima Timba Ba
ina wawa lasade saabu ɗum ɗon wona gulat wona hande meeɗi wadde ɗum kon waɗi andi événement ji waɗi ni kadi kewino ɗo 1962 hakkude Mamadou Dia e Senghor kono wattin tan koye sariya baɗo noon kanko oɗo abla wadde kadi ndewo ɗumminɗo en ndewo kadi waɗi ɗo opposé kadi Abdou Diouf kadi ha tangui ha wuuli woni 1988 ko ɗum ɗoɗo tan kadi wattinno ko sotira ko heɓani ɗo gandanɗa hoore maɗa wona trahison contre état walla ɗum ɗo heɓani ɗo gandanɗa hoore ma pete hay goto wawa ɗum yafade walla sa yafima ɗum an hoore ma ka ceerdiɗo leydi ndi donc ala ko gandanɗa hoore ma ko wawa yafede saabu politique hunde ko yiyama hen bon peut être sukaɓe ɓe kamɓe jinaɓe surtout après 2000 ɓe wonko gandanɗa hoore ma ɓe tawaka ko heewi kono tawaɓe avant ɓe ina gandi wonde wayino ni wulde walla des fois ɓurino ɗo ene wulde kono haɗani wattin tan ko yimɓe jewtide après loi ko ɗe bon fodɓe yafede ɓe kadi yafe kadi yimɓe kadi dokka golle mede
Guinée lural ana taska hakunde horejo gouvernement Guinée e jagor akalfina do seria dun tiagande Alphonse Charles Rouaita jagor akalfina do seria nantini uditingol tefore feude e mer en kanyen e dafen leydi di sabe tumen genari bondi en jibu chawdi hunde ko horejo jagor docteur Bernard Gomu yadale mudun etal kurundum neldi jago gal seria Guinée e wi mako Alphonse Charles Rouaita hollitande e bore e jonde jagorbe yontere to mali sotobe lumo mango bamako piniri e sunare hande don tiagal de ciumu immi e bange goto go lumo e o bange woni noddirte do dabanani feiso tawi polisi be nyifobe ciumu ngari no yaviri dun hadali kake kewde bonude e o ciumu garudo e go lumo kerden e goto e sotobe e maggo
jayngol ngol fuɗɗi ko hedde yamde ɗiɗi jemma to jeere Bamako e nokku biyeteeɗo Dabanani ɗo cigarette ɓuri wawde yeeyeede. Sapeur pompier en ngari e waktu ngam ñifde jayngol ngol, kono noon ɗum haɗani jayngol ngol jokki sarade e nokkuji goɗɗi sabu faaɗa faaɗa gonɗo e nder jeere nde. Yeeyoɓe gollooɓe e nder jeere nde miijaki accude laabi ngam mobilaji sapeur pompier en mbawa yawtude no haniri. Oɗo saaha kam bonande nde ina mawni no feewi sabu butikaji kewɗi e magasinaji fof cumi. Eko tinmi kam hay goto hen wasani fittande mum ala hen kadi barmuɗo.
To RDC ɗe balɗe piyanɗe ana woodi hakkunde kono leydi ndi e pelle murtanɗe M23 e wuro Sake e diwal Nord Kivu. Tafonno adadu heɓaka e alhaali yimɓe mayɓe kañum e barmuɓe o fitina ngo wuro Sake ko kilométre uji nogay woni hakkunde muɗum e Goma, nokku mo moloyiɓe hewɓe tawa e muɗum seede ɓe kolliti temeɗe yimɓe eggi e gure ɓattiɗe Sake. To Sudan nokkuje ɗo baasi woni hakkunde général Alburan général Emiti ana gondi e tiiɗalla nguure bonɗo ko ɗum nantini hoorejo sandu fedde adunaaru woni daranidu cellal OMS wondu e ɗi leydi e wi makko ko yaata millioji noga e joyi ɓiɓɓe leydi ndi ana kasendini e nguure e maɓɓe sappo e jetti million ana tawa e tiiɗalla wayde heɓude ko ñaama. Millioji joyi goɗɗi ana hasindini e ballal jawningal no yaawiri. O yeggitali alhaali cellal ɓe yimɓe sabi e wi hoorejo OMS o holliti ñawuli bonɗi raaɓoji ana tawa e ɓe yimɓe wonduɓe e caɗele rafingure ko ɓuri ɗanniyankoɓe 1,300 immiɓe e maaje Tunisie ngam yahde Europe keddima eɗe maaje e nder hitande 2023. Ko ɗum holliti fedde Tunisie ne walda e laamu daraninde alhaali ɗannule. Ko ɓuri hewde e nde limore yimɓe mayɓe fof ko immori e leyɗe Afrique ɓaleɓe. Aissa Sow, mi salminima.
Mi salmitimama Minati Diallo.
Holko mbawɗa famminde en?
Kono mbiruɗa ni limore to ngande nde tolnima e ɗanniyankoɓe 1,313 ɓe fof maayi walla majju ɓe jiitaka e maaje Tunisie. Nde limore meeɗa yettade ɗon e nder ndin leydi wonande o hertorɗo ɗande Islam Garbi tawaɗo e nde fedde Tunisie daraninde haqqiji faggudu e rendo. O andini ko ɓuri feccere e ɓe ɗanniyankoɓe gummori ko Afrique ɓaleeri. Ko diwi Afrique ko yimɓe 2,498 maayi walla majji e hitande 2023 e nder maaje Méditerrané. Ma won 75 e nder temedere ko ɓeydi e hitande ɓennunde nde wonande fedde adunaaru toppitindu ɗanle OIM. Ɗanle Europe leyɗe Afrique ɓaleeri ɓeydi Tunisie ko caggal cimtol hoorejo ndin leydi Kay Said e lewru ɗiɗo ɓuri hitande 2023 ngam wullitade garal ɓe ɗanniyankoɓe ɓe ɗoftaki sariya ɓe o jaggiri moƴƴani e ɓesgu leydi makko. Wonande cimtol fedde adunaaru haɓotonde lefte e jaltugol e lewru sappo e ɗiɗo ɓuri ɓe nundu holli wonde ɗanniyankoɓe e moltiɓe Tunisie ene nguuri fitinade.
Aisha Sow to Francie, hoorejo leydi ndi Emmanuel Macron rutti teddegal Robert Banter mayɗo yontere ƴaɓɓine nde. O gorko haɓanike ittugol jukkoje wargo e nder Francie, hoorejo leydi ndi yetti golleji makko e darde makko e haɓanaje hakkeji neɗɗanke. Sutura Robert Banter waɗi hande o jogino duuɓi jeenay e joyi. Teddube hedi be refi fulfulde do kadeten e kabaruji hande di on jarama e hedogol modon lobbol.